dachimsafi.com
Ugayai music
Wamekuja tena sasa eh waonyeshe hapo atari 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 hapo wewe
coming slam so coming slam so
kuizia kuna mapenzi ni mwendo wa kuchunana tu haba kuna ni mwendo wa kudanganyana Kuizia kuna mapenzi ni mwendo wa kuchunana tu haba kuna ni mwendo wa kudanganyana Pezini mwendo wa kuchunana tu Maba kuna ni mwendo wa kudanganyana Mapezi yalikuwa ega zamani Mapezi yalikuweko zamani Mapezi yalikuwa ega zamani Mapezi yalikuweko zamani Eti baby baby eti leo tukutane sheri Hauna mapezi unataka nitapeli Eti baby baby eti leo tukutane sheri Hauna mapezi unataka nitapeli wewe Sitaki tena kupenda Nimeachoka mapenzi Sitaki tena kupenda yama Nimeashindwa mapenzi Sitaki tena kupenda yama Nishaumizwa kishenzi Tena kupenda nyama Nimeachoka mapenzi Haya na upweo mie Na upweo wana Na upweo mie Na upweo wana Na upweo mie Na upweo wana Na upweo mie Upweo meni kabako Natamani kuyacha Upweo meni kabako Sauti ya Daiz MC hapa mtu atari atari Nikiwa na Sholo lapa mtu mbadi mbadi na kubali sana mwanangu wa damu Watoto watuliani kawe moja hii Nikiwa ugaigai rekodi Salimie sana zilo zilo We shina boni We diya ibeka Salimie diya laibari We logo jose Bila kumsau mama velo Wewe DJ Vani Hapana cheze ya moto yo Wewe Guantamani
Mwanyo kiwa mwanyo
Mama pige makofi piga 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 tena pige makofi piga 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 pige makofi piga 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 pige makofi piga Waoneshe, waone miuno, waoneshe Miuno kukati waoneshe Toka ni miugwa gono squeezy sipendi chula Mama squeezy sipendi chula Mama squeezy sipendi chula Mama squeezy sipendi tunainama Tunainuka na pumbe 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 tunajua pokati Kati 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 sunajua pokati Kati 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 sunajua pokati Kati 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 sunajua pokati Kati 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 Mama nipe yo nipe yo nipe Tena nipe yo nipe yo nipe Mama nipe yo nipe yo nipe yo Kajumbari nipe yo nipe yo nipe Nipe yo nipe yo nipe yo Jamu jamu We DJ Shizo mtu mbadi Bad bad killer
Lamso, Lamso, Lamso.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com